Yup. Say, night on my hey. Oh yeah, yeah. Oh la la. Oh,
sex yeah. Fun.
Pa-ra-ra-ra-ra. Pa-ra-ra, pa-ra-ra. Hola. Hola. Jamani Mungu kampatia huyu dad. Mungu kampatia eh. Ana maringo, ana shepu na najwa kunata. Walahi kampatia eh. Ningekuwa na nyumba magari ningempa yeye. Vyote wala nisingejali paka niwe naye. Niwe naye. Oh baby, ona vipi nitafanya niwe naye. Oh baby, oh baby, vipi nifanye niwe nawe. Ola la, ola, oh baby parama. Ulavokatami, utani palana. Ola la, kama kipata daka. Vyovote unataka, ujwe ni mesanda. Ona na 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 na.
Kama uone
yote na yofanya basi, we mwenyewe
kama uone.
Umeshindwa kusoma ta picha basi,
kama uone.
Nikubalie, nifikirie. Ona nifanye, nifanye nini kama uoni. Oh la la.
It's your favorite sound, with Jay-Z.
Mwenza koma kona kona nisha zoea. Kila siku miula nisubirisha. Mwenza kujibu langu nangojea. Tena ayashi mapicha picha unanitia. Kama movie tamthilia. Au unahisi natania. Ubaya umejua na kupenda ndo nanizingua. Au mpaka liwe chizi kisa ndo takuja kujua. Oh baby, ona vipi nitafanya niwe nae. Oh baby, oh baby, vipi nifanye niwe nawe. Ola la, ola, oh baby parama. Ulavokatami, utani palana. Ola la, kama kipata daka. Yovote unataka, ujwe ni misanda. Ona na 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 na.
Kama uone
yote na yofanya basi, we mwenyewe
kama
uone. Umeshindwa kusoma ta picha basi,
kama uone.
Nikubalie, nifikirie. Ona
kama uone.
Aye, nifanye, nifanye.